Magic's anger on the beat.
Tumependeza pamoja, ni dhahiri. Tuliumbwa tuwe pamoja, baby. Na sisi waga pamoja, daily. Na kama kando ya kiukuniona, you are siku mbali. Mwanami kivuli chake ye, aina kona mina kwenda ye. Aijalishi wenda kwa wapi ve, shike mkono tuende sote ve. Mwanami kivuli chake ye, aina kona mina kwenda ye. Aijalishi wenda kwa wapi ve, shike mkono tuende sote ve. Aijalishwa mpenda nani, elela, elela. Basi nambia nampenda nani, elela, elela.
Shokina laki adarani,
iwe anafanya mjengo, makanga hausogi. Kupata ukukosa ni majaliwa. Awe mvuvi au boda boda. Kupata ukukosa ni majaliwa. Awe sere malamu uza mboga. Kupata ukukosa ni majaliwa. Mapenzi isia. Moja anakuridhia. Alivadu unanipenda mama. Mi alivadu unanipenda. Unanipenda, you know that I'm crazy over you. Kila nikikuna roho yangu juju. Unasema eti umenipa juju. Oh girl, I'm crazy over you. You know that I'm crazy over you. Kila nikikuna roho yangu juju. Unasema eti umenipa juju.
Hey,
moja anakuridhia.
Wendo na majizi.